Umbatana, yamculo isintu othina negazi lona uthokozana uyamncube wedomnemenemene nawethu ngithi anginazisa ukuthi sesiyikhiphe i-albhamu yentsha esihloko sayo sithi Imali Yami. Iyatholakala nema-digital store zonke, ngiyakhona ufana Amazon obani bani namayela Spotify, Spotify nabo-Apple Music, iTunes njalo njalo nje ikhona kwakwethu. Futhi-ke kule-albhamu ngisebenze nala madoda evelebe ngisebenza nayo esiqaleni, uba umaqhuda mkhize lo ibhazi esesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasidor ngenzela imnandi kakhulu. Kuligida sisebenzise uThemba Sicoko Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa nofeleke. Wasokuthi kuma-keyboard sasebenzisa uKhehla Nkosi, hhawu udlale kamnandi fana kamnandi ngendlela esimanje. Bakwethu imnandi album ngiyithola nje into ama-digital store. Imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosana buhlungu ukunje umuntu uyiswedeke lama system ngoba kude kakhulu ama-USB, so kuyikuthi beyilandele kuma-digital store. Noma uza kwethu esinaye ukhuphe 083 485 1171. Siyabonga kakhulu, nisisapoti nibazanisapoti nizoqala, siyabonga kakhulu.